kanga kamo tue koki koke sampe moto liboma Foli ala mou eko zala pane somo soki e marke moto Eko kota katina makila eko tambola enzo tomo bimba Adjoe Eloko yoro lango somo soki e marke moto kati ya motema Adjoe Kala nenge na komizo ba Oh chéri, lola ngoya koyo e booking ainde mikuwa Ngojoe, tala nenge na komi yuma hey. Oh chéri, lola ngoya koyo e booking ainde mikuwa Na kokwe ya kodi e kangangai, kotikate Ebanda kinga na yolo kola na tango bolingo ya bane kozala kapu Purete wana ya lamu esilite tikala ele mona mote mango Mokondela bolingo ya ngana yo enoni na noteo Kotikate elengia bolingo ango esili na noteo Jose sima awa na mote mayo kandengeza liko beta na faso ya liboma Yangai moteme tika la kometa kaka na dekri wana ya la mufungo Mopondela kala nenge na komizoba hey. Oh chéri, lola ngoya ngoyo e bukinga inde mikuwa Jose, kala nenge na komiyuma hey. Oh chéri, lola ngoya ngoyo e bukinga inde mikuwa Na kokwe ya odie kangangai